Iyi ni Radyo Özgür Amerika. Turasuhuje inshuti muteze amatwi Radyo Özgür Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano Washington DC, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuri mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isaha 12 n'ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe muri cyumweru. Uko tujya mu biyaga bigari ariko tubanze mu Bwongereza, umwami Karoli wa gatatu yaraye atangiye imirimo ye nk'umwami mushya w'icyo gihugu. Uwo muhango wabereye mu ngoro ya Yakobo Wera i Londres, mu murwa mukuru. Ni nyuma y'itanga ry'umubyeyi we Elizabeth wa kabiri wari umwamikazi. Yatanze ku wa kane w'icyumweru dushoje, afite imyaka 96. Umwami Karoli yagiriye indahiro ye imbere y'abanyacyubahiro barimo abategetsi n'abakuru b'itorero ry'Abangilikane. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza, aho umuhango wabereye, ni Venuste Nshimiyimana yarabikurikiye.
Umva Jeffrey Mutagoma, wari umuhango ushamaje, umuhango utatse amabara yose, abaturage bari bakereye ari benshi kumva itangazwa ry'umwami mushya. N'umuhango uyoborwa n'akanama kakerewe kandi kagenewe kwimika abami, na mu Kinyarwanda umuntu yavuga ko ari akanama k'abiru bakuru. N'umuhango ubundi usanzwe ubera mu muhezo, ariko uyu munsi byabaye ubwa mbere uwo muhango uba ku mugaragaro ndetse ushyirwa no kuri televiziyo kugira ngo abaturage bose babirebe. Harimo rero ibice bibiri. Icya mbere nakubwira ni ugutangaza ku mugaragaro kandi bikandikwa mu mateka ko umwamikazi Elizabeth wa kabiri yatanze. Igice cya kabiri cyari ugutangariza abaturage ko habonetse undi mwami mushya, izina rye rigatangazwa, ubu yitwa Charles, yitwa Karoli wa gatatu. Icyakurikiye habayeho kwemera inshingano ahawe nk'umwami mushya ndetse akanabisinyira. Onye muri abo bahamya harimo umuhungu we igikomangoma cya Wales William, ndetse n'umwamikazi Camilla, nabo babisinyiye. Yabaye rero umwami kuva navukubwira ko yabaye umwami kuva nyina yitaba Imana ku itariki ya 8, ariko uyu munsi nibwo
yabaye umwami ku mugaragaro. Natwe hano twabikurikiranaga ku mateleviziyo, nyuma rero yo kuba umwami yagejeje n'ijambo ku bakurikiraga uwo muhango.
Yego, ndio navugaga yabanje gushyira umukono kuri izo mpapuro ziyemera yuko ari umwami uganje w'u Bwongereza. Icyo gihe kandi akanemera ko yaramaze ndetse no kubirahirira yuko azubahiriza amahame agenga kiliziya yo mu gihugu cya Scotland, n'ibintu bamusabye nabyo gusinyira ndetse amaze no kubyemera kubirahirira. Mu ijambo rero yavuze abwiye abaturage yuko azakurikiza urugero rw'umubyeyi we wamuteguriye nk'uko abivuze. Uyu murimo yemereye yuko ukomeye, abwira abaturage kimwe n'abanyapolitiki ko azaba umwami uteganywa n'itegeko nshinga kandi akaryubaha, bivuze ko atazivanga muri politiki. Ariko icyo nakubwira gikomeye ni uko yavuze ko azaba umwami wa rubanda.
I am deeply aware of this great inheritance and of the duties and heavy responsibilities of sovereignty which have now passed to me. In taking up these responsibilities, I shall strive to follow the inspiring example I have been set in upholding constitutional government and to seek the peace, harmony, and prosperity of the peoples of these islands and of the Commonwealth realms and territories throughout the world.
Uwo rero ni umwami Karoli wa gatatu, agace k'ijambo yagejeje ku baturage. Venuste Nshimiyimana, none ubwo harakurikiraho iki?
Igiye kuko gikurikiraho nuko umwami yakomeje umwami Karolo gatatu yakomeje imirimo akaba kuva kuri kino gicamunsi kujya ku mugoroba bya biteganjwe yuko ahura na minisitiri w'intebe Lizitrasi ndetse namwe mu bagize guverinoma ye yagombaga kubona na arikepiskopi wa Canterbury ndetse na arikepiskopi wa York ariko icyo abantu bategereje kubera ko abongereza ndetse n'amahanga bose bakomeje guherekeza mu cyubahiro umwami Kadiriza bitewe kabiri gitegerejwe rero ni ukuza mutabariza ku mugaragaro biteganywa ko azatabarizwa mu minsi icumi kuva yitabye Imana itariki nayo ntabwo izatangazwa ariko biteganywa ko azava aho ari mu ngoro ya Balmoral akajyanwa mu mujyi wa Edimbura muri katedrali ya Mutagatifu Jira akazahava aza hano mu Bwongereza aho azava ari mu ngoro ya Westminster mu gihe cy'iminsi ine abaturage bagashobora kumusezeraho nyuma rero agatabarizwa amahanga akomeje nabo kubirebera hafi yiteguye kuzaza ndetse nakubwira ko nongere bisubiremo yuko perezida wa Leta Zunze za Amerika nawe ari mu bategetsi bakuru bagifatanya n'ibindi bikomangoma n'abandi bategetsi bisi kuza kumuherekeza ikindi birumvikana gitegerejwe n'igihe uyu mwami azimikwa ku mugaragaro nabwo wagaragiwe n'ibindi bikomangoma n'abandi bakuru b'ibihugu iyo tariki nayo ntabwo iratangazwa.
Venuste Nshimiyimana utubereye i Londres mu Bwongereza ndagushimye cyane kuri uwo mwanya urakomeza rero udukurikiranire uko bigenda.
Ndabikora kandi nawe urakoze Geoffrey Mutagoma.
Noneho tuze mu Rwanda aho Leta yatangaje ko abaturage bazakomeza kwinangira banga kwimuka ku bikorwa by'inyungu rusange izabimura ku ngufu. Muri abo harimo abasanzwe batuye Nyarutarama mu mujyi wa Kigali byavuzwe n'uwungirije umuvugizi wa Leta y'u Rwanda Bwana Alain Mukuralinda. Ibiganiro akarere ka Gasabo kagiranye n'abaturage byaranzwe n'ubwumvikane buke nk'uko byagiye bigenda mu bihe byabanje ku bagiye basimburana kuri iki kibazo. Eric Bagirubusa umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali arakomeza inkuru.
Mu gutangaza ibi Leta y'u Rwanda yumvikanisha ko ikigendere wari ugukura abaturage ahashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga no gutunganya igishushanyo mbonera cy'imijyi. Ni ikibazo cyiganje cyane mu mujyi wa Kigali. Kuri iyi ngingo mu biganiro byumvikana baribanda cyane ku batuye Nyarutarama mu mujyi wa Kigali hahawe akabyiniro k'abanyahe. Mu biganiro kabika Gasabo kongiye kugirana n'abahatuye byaranzwe n'ubwumvikane buke nk'uko byagiye bigenda mu bihe byabanje kubagiye basimburana kuri iki kibazo. Umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo Madamu Pauline Umwari kuri iyi nshuro yabahamirije ko babishaka batabishaka bagomba kwimuka.
Ni ihame ko mugomba kwimuka hano aho umushinga w'inyungu rusange uzagarukira. Mubimenyereye ngombwa ugomba kwimuka kandi kwirirwa usaza imigeri utinda kwimuka uyu munsi.
Ubutegetsi buratangaza ibi mu gihe iki kibazo hari imiryango yarangije kukigeza mu nkiko ni nyuma yo kunanirwa kumvikana n'umujyi wa Kigali. Ukurikije ibitangazwa n'akarere ka Gasabo biraca amarenga ko kwimura abaturage Nyarutarama amategeko ashobora kutazitabwaho.
Icyemezo cy'urukiko ntabwo gikuraho ko wakimuka. Rero utegeka ngo turabizi aravuga ati ngiye mu mafaranga ngiye nzagumaha none si umunsi w'ubuyobozi waha amategeko y'ubuyobozi waha amategeko y'igihugu. Iyo ubuyobozi bwa Leta y'inyungu rusange ntabwo mugomba kuva muri gahunda y'igihugu mu buryo bwa rusange.
Abaturage bo bagakomeza gutsimbarara ku ngingo yo kwibutsa abategetsi ko bagombye kubahiriza amategeko. Uyu ni Bwana Emmanuel Sahinkwi Nyarutarama.
Muri gutsimbarara rero ku kintu kitwa ingurane y'inzu ya Busanza nimwibuke ya myanzuro muvuge muti ese ya myanzuro yanjyana n'abatuvuga ngo ushaka ingurane y'amafaranga we turi kumuteganyiriza iki? Nikomeza kuvuga ngo inzu rwose inzu yishaka yijyemo ntawe umuhatiye kuyijyamo ariko n'ushaka ingurane nawe mafaranga nawe ayafate ajye gutura aho yishakiye. Banye kuba abayobozi bajye kwica amategeko arimwe muyashyiraho. Itegeko rivuga ko ibikorwa by'inyungu rusange umuturage ahabwe ingurane ikwiye kandi yumvikanweho. Hano ntabwo turi kumvikana ku ngurane.
Aho bashaka kubimura hagomba kubakwa n'umushoramari inyubako zigendanye n'igihe. Abaturage bakavuga ko nta gikorwa cy'inyungu rusange babona mu kubimura aho batuye. Uyu nawe ni Bwana Jean Dodier Shikama.
Mwereko ko ibikorwa by'inyungu rusange mwirengagije ko hari mwishoramari. Uwo mushoramari kwaje kubaka inzu hano akazayigurisha n'umwana wa Shikama azaza kwiyigiramo. Umwana wa Shikama azakinya Rutarama imvura nimunyagira agenda aryama. Kugira ngo twumve ko ari ibikorwa by'inyungu rusange. Naho uri kutujijisha ngo nyakuba perezida ari kutwubakira amazu yimubeshya. Ibi bintu biri ku karubanda isi yose bimenye batagira ngo perezida ni uri kurenganya abaturage ba Nyarutarama ni ishoramari byabizanye mu ruswa na komisiyo.
Leta nayo ikomeza gutsimbarara ko aho batuye ari habi bagomba kuhimuka.
Rimwe na rimwe abantu batinya kuvuga ibintu cyangwa bakabica ku ruhande. Niba abantu batuye ahantu n'abandi ku ruhande bahatuye bakahita muri banyahe nuko ari heza se?
We ni Bwana Alain Mukurarinda, umuvugizi wa Leta y'u Rwanda hungirije, asobanura impamvu abatuye Nyarutarama bagomba kuhimuka. Bwana Mukurarinda yatangaje ko ibiganiro by'ubwumvikane bizakomeza, ariko hari naho bizagera hakitabazwa izindi ngufu kubazatsimbarara.
Kwigomeka bihanwa n'amategeko mu gitabo cy'amategeko hano mu Rwanda birahanwa. Kwigomeka ku buyobozi, kwigomeka ku mupolisi uri mu kazi ke, kwigomeka ku muntu ushinzwe umutekano. Nibiba ngombwa azakoreshwa itegeko. Ibiganiro rwose birahari, n'uyu munsi birahari, n'ejo bundi. Igeze igihe ibintu bigomba gushyirwa mu bikorwa.
Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika, Depite Frank Habineza kuri iyi ngingo asanga niba koko hari abo ubutegetsi bubona batuye mu manegeka bwabakuramo mu mugambi wo kurokora ubuzima bwabo. Gusa Depite Habineza wakunze gukurikirana ibibazo by'abanyahe agakebura ubutegetsi ko bwakwitonda ku miryango yarangije gushyikiriza inkiko ibibazo byayo.
Icyemezo kindi cyafatwa cyabonye gufatwa umwanzuro w'urukiko umaze kugaragara, kuko ntabwo dushyikiye mu rukiko ubuyobozi bwabo byo kuyijyamo urukiko utari pronosa rutanga umwanzuro wa nyuma. Nivuga ngo icyemezo cy'urukiko nicyo cyagombye kuba itegeko rya nyuma, ntabwo inzego z'ubuyobozi zaza gufata ikindi cyemezo kandi bice mu nkiko.
Kuri ubu butegetsi bwumvikanye mu ndimi ebyiri. Mu nkiko umujyi wa Kigali uburana ugaragaza ko ari impuhwe wagiriye abaturage nyuma yaho bawuciriye mu murihumye bakubaka mu kajagari, bityo ko ugomba kubagendera amazi agendanye n'igihe. Ahandi uravuga ko ugiye kubimura kubera ibikorwa by'inyungu rusange, ari naho abaturage bakomeza gutsimbarara ku ngurane ikwiye mu mafaranga. Iki kibazo cya Nyarutarama kimaze imyaka isaga itanu, kirareba imiryango isaga 1,400 kugeza ubu butegetsi buvuga ko bumaze kwimura abagera muri 600.
Ngo hari itegeko ngo rishyiraho ngo busuzugure polisi ngo umuturage muzamufata nk'uwigometse kuri leta, amategeko y'u Rwanda amukurikira. Ese umuyobozi we wo mu muturage ku ngufu atamuhaye ingurane ikwiye, itegeko rizamukurikirana ni irihe?
Eh, bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Iki ni ikiganiro ejo. Ejo, 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 ejo,
ejo, ejo, ejo. Tubaye ikaze, mwebwe muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Seko ukorera i Kigali mu Rwanda. Ni ikiganiro gihagarariwe na Niyigena Roger, Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma. Muri iki kiganiro mugiye kubana nanjye Doris Mugisha,
ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivuga mu Washington umukunzi
amakuru mu Kirundi kigize umwanya w'ikiganiro ejo.
Mize neza cyane Dori, ni amahoro rwose, ibiruko byagenze neza nawe ariko ndabona umeze neza.
Ni bya bindi ngakuzuye umutima gasesekara ku munwa. Hareka twizere ko n'abadukurikiye bameze neza. None se Sabi, uyu munsi turaze kuba tuganira kuki?
Bakunzi bacu, nk'uko mumaze kubimenyera, tubagezaho ikiganiro kigaruka ku burenganzira bwa muntu kabiri mu kwezi, ni ukuvuga buri nyuma y'ibyumweru bibiri. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku burenganzira bwo kuboneza urubyaro.
Yego, tugiye kurebera hamwe se ninde hagati y'umugabo n'umugore ugomba gufata iya mbere mu gikorwa cyo kuringaniza urubyaro. Icyemezo cyo guhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro gifatwa nande, cyangwa se guhatirwa ubwo buryo bugira ingaruka ki?
Yego, turaza kumva ibitekerezo bitandukanye kuri iyi ngingo by'ababyeyi bo mu karere ka Gasabo ho mu mujyi wa Kigali.
Turaza kandi no kumva ubundi se itegeko riteganya iki kuri iyi ngingo, ese ririba bande ubundi?
Namwe abadukurikiye mumaze kubimenyera ko mugira uruhare muri iki kiganiro. Turaza kwakira ibitekerezo byanyu, ntimujye kure, ndetse n'abakunzi b'ikinamico ngira nkugire nababwira ngo ntimujye kure y'inyashyira amajwi zanyu.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 0728 02 3232 cyangwa kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp.
I ikaze nanone mu kiganiro ejo nkuko mumaze kubimenyera rero buri nyuma y'ibyumweru bibiri tubagezaho ikiganiro kigaruka ku burenganzira bwa muntu mu kiganiro cyanone tugiye kuganira ku burenganzira bwo kuboneza urubyaro
hirye no hino usanga humvikana ibitekerezo bitandukanye kuba bakwiriye gufata umwanzuro kuri gahunda zitandukanye cyane cyane mu bashakanye usanga bimwe hari uwo bireba undi nta jambo bifite ugasanga bigize ingaruka mu gihe hatabayeho kumvikana aha rero twavuga kuguhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro dore ko hari igihe abagore bakunda guhatirwa n'abagabo babo kuboneza urubyaro ndetse uburyo bumwe bwakwanga ntibagire ijambo mu guhitamo ubwababera bwiza bikaba byateza ibibazo ndetse ugasanga abagabo bamwe na bamwe babigize ntibindeba nkuko twabikomojeho rero turarebera hamwe ese hagati y'umugabo n'umugore ninde ubukwiye gutera intambwe mu guhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro
dore akenshi usanga uburenganzira bwo kuboneza urubyaro butavugwaho rumwe n'uwaba bufite cyane cyane hagati y'abashyingiranywe ugasanga binateza amakimbirane aho usanga akenshi umugabo ari ufite ijambo ku buryo bwakoresha ndetse n'igihe bwakoresherezwa
ni kenshi cyane usanga bashyingiranywe rwose bashyamiranye kubera ko wenda umugabo uburyo ashaka si bwo umugore ashaka yewe ugasanga umwe ategeka undi gukoresha uburyo runaka kandi wenda batabiganiriyeho
hari n'igihe usanga nk'umugabo ntabyo ashaka nyamara umugore agaragaza ko wenda umubare w'abana bamaze kubyara wakabaye uwo ugasanga umugabo arabyanze da noneho ugasanga ejo n'undi mwana aravutse n'ejo bundi undaraje
mu by'ukuri njyewe hari urugero nzi rw'umuryango umwe byagenze gutyo nk'uko ubivuze ariko noneho umugore aza kunyura inyuma ajya kuboneza urubyaro nyuma yuko hari hajemo umwana wa gatanu umugabo rero aza kumenya amakuru byabaye rwaserera hafi yo kubona gatanya ariko baza kubicaza barabaganiriza birakemuka
ingaruka zo ntabwo rwose zabura urumva ko ingaruka zo kudasobanukirwa zari nyinshi ari nayo mpamvu turaza kurebera hamwe icyitegeko riteganya ku burenganzira bwo kuboneza urubyaro hagati aho rero nawe udukurikiye wagira uruhare muri iki kiganiro utwoherereza ubutumwa bwawe ukatubwira ese wumva ari nde hagati y'umugore ndetse n'umugabo ukwiriye gutera intambwe ya mbere muri gahunda yo kuboneza urubyaro ibitekerezo byanyu turabitegereje
mu gihe hari bamwe mu bagabo cyangwa abagore bahatirwa nabo bashakanye gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro babahitiyemo bamwe mu bagore n'abagabo mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rutunga baravuga ko guhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro bugomba kuba amahitamo y'umugore gusa ku rundi ruhande hakaba hari abameza ko umugabo ariwe ukwiye guhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro bakoresha mu rugo mugenzi wacu mu Nziza Pacifique yaganiriye na bamwe mu baturage bagira icyo bavuga kuri iyi ngingo
ni umugabo kuko akeshi na keshi iyo umugore abyaye ndahekana ingaruka nyinshi ingaruka cyane cyane zigwirira umugabo ni kuvuga ngo iyo ibyaye ndahekana ntabwo ubona ukuntu ujya gushakisha gutunga uwa mbere ukabona acutse imbaraga z'iminsi igihumbi zitamugiriye umumaro bitewe n'uko aba yakurikiwe iyo minsi igihumbi itarashira ngo afate intungamubiri akura mu ibere nkenerwa
nibwo ababyeyi twe tugomba kuba nyambere kuboneza kuko niba aguhaye umubyaye umwana amezi atandatu akarangira ukongera ukabyara undi ukabaheka ari babiri ugaheka uwo mundi ugaheka no ku mugongo niho bigiraho imbogamizi kuko umugabo akubitamo ipantaro rye agasirimuka akigendera wowe ugasigarana n'inda n'umwana kandi ntabwo umubwiye ati bumfashije uyu undi ari mu mugongo azabikwemerera
nge naboneza icyo kumva ndi umugabo umugore niwe ugomba kuboneza umugore niwe uvunika njye se mvunike
uyu mugore niwe uhita niwe unavunika mu bintu byo kubyara no kurera havunika abagore cyane niwe ugomba guhitamo kuboneza urubyaro
umudamu igihe cyose ashatse gusama byakunda ariko umugabo we n'ubundi atabonanye n'umugabo ntabwo yatwara inda nge numva rero umudamu n'ubundi niwe ugomba kubigiramo uruhare runini kurusha umugabo kubera ko n'ubundi ari we bikomokaho kugira ngo ashobore guhita yasama gutwara inda se amezi icyenda kugira ngo biba byoroshye byo
hagati y'umugabo n'umugore uhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro ni umugore kuko umugore niwe wamenya ikimubongamira cyane yego n'umugabo afite uruhare rwo kumufasha guhitamo ariko umugore niwe uhitamo iburyo bumunogeye kuko aba ari uburyo butandukanye ubwo rero umugabo ashobora kuguhitiramo bitewe n'imyumvire ye wenda wowe utabishaka bigira ingaruka kuko hari ubwo aguhata ukamwubaha nk'umutware wamwubaha wenda ubwo buryo nibukorane n'imibereho yawe
nge mba mbona uburyo bwiza ari njyewe wabwihitiramo bwo kuboneza urubyaro umugabo njye arambwira ngo gende ukoreshe uburyo wumva buboneye nanjye nkagenda nkabaza muganga akambwira nubwo byose bigira ingaruka ku mubiri ariko byose ntago bigira ingaruka zimwe uko byose ari njye babireba n'ingaruka ari njye zizageraho arambira ati genda ukoresha uburyo wumva utakubangamiye gusa wenda hari uburyo ushobora gukoresha wakabwanga ntago wabwira umugabo ngo uzagikoresha kondomu za buri munsi ngakwemerere rwose yarakubwiye ati hoya rwose ahubwo mwabyara paka ako nukoreshe prudence rwose
n'umugabo kubera ko abana iyo mubyeyi beshi ntago mubasha kubarihira amashuri no kugira ngo mubo mwana bambika mbese cyangwa no kubagaburira
Sabi wumvise ko umubare munini hari uwemeza ko umugore ariwe ukwiye gufata iya mbere mu guhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro
rwose niko babyemeje reka nshimire mugenzi wacu Nkuru Nziza Pacifique ndetse n'abo baturage bo mu mujyi wa Kigali mu kubitekerezo byabo ndagira ngo rwose n'abadukurikiye nabo nibamara kubitekerezaho batubwire ese ninde ukwiriye gufata iya mbere mu gikorwa cyo kuboneza urubyaro Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/87/58/1411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
Dukomeje n'ikiganiro umubyeyi witwa Mukamurenzi wahinduriwe izina mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo uri mu kigero cy'imyaka 35 avuga ko mu gihe cyo guhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro no bashakanye nta ruhare yabigizemo kuko yahisemo uburyo umugabo we yifuzaga avuga ko byamugize ingaruka zirimo imihindagurikire y'ubuzima mugenzi wacu Nkuru Nziza Pacifique yaganiriye nawe asobanura uko byamugendekeye
bizwi ko uyu mugabo n'umugore bagiye guhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro bicara bakaganira bagahitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro baboneye mu rugo rwanyu mujya kuhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro nk'ibyagenze bite
ntakubeshye rero umugabo wanjye yampitiyemo pe ndagenda njya kwa muganga barabikora bamaze kubikora bwarambangamiye ndagenda ndabyibuhangana umusozi wose mba munini nanjye ubwanjye bintera ikibazo nkahora kwa muganga nkahora n'isereri nkahora ndwaragurika bya mbere ibibazo bikomeye cyane umugabo niwe wampitiyemo kuko nagutse ubonangana nukubera imiti nakoresheje ntabwo yuko cyane ahoze ingana
umaze kubona ko uburyo bwo kuboneza urubyaro umugabo yaguhitiyemo bukugezeho ingaruka wowe n'umwashakanye mwabyitwayemo mute
Natashye mgeze mu rugo mbimuganirizaho mwereka ukundi ikibazo kimeze abanza kubyanga kubimwumvisha biva kure pe ariko n'ubundi byarangiye tubonye ko nta yandi mahitamo yandi anyimira ko najya guhinduza nkakoresha ubwo nshaka
ku bwawe se ukurikije uburyo bwo kuboneza urubyaro akoreshaga bwana kugezeho ingaruka ubundi wumvaga bakoresha ubuhe buryo bwo kuboneza urubyaro
akoresha nini nakoresha agakingirizo umugabo ashaka inshinge
Wowe n'umwashakanye munyuze mu buzima bwo kutumvikana uburyo buboneye bwo kuboneza urubyaro umwashaka ubu undashaka ubundi ukurikije gahunda zo kuboneza urubyaro zihari ndetse n'uburyo bwo kuzihitamo nkawe hagati y'abashakanye ninde ukuriye guhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro
cyane cyane gitsina gore nicyo cyakagombye kugira uruhare mu kuba umuntu yahitamo uburyo bwiza bwo kuboneza kuko akenshi niho bahura n'imvune zo kubyara abana bihurikirana ugasanga ni nabo bafite inshingano zo kuba bakwita kuri abo bana cyane bagahura n'imvune nyine z'abana b'incuke mbona igitsina gore cyo gikwiye kugira uruhare runini cyane mu kuboneza kuko nibo bivuna cyane kurera kwihitiramo biba cyari ikibazo kigoye
Nuko mubazi kubyumva mwiyumviye uburyo kuba yarahitiwemo uburyo bwo kuboneza urubyaro byamugizeho ingaruka zibangamiye ubuzima bwe nubwo wenda nyuma baje kubiganiraho bugahindurwa ariko ingaruka zo zari zamaze kumugeraho nkuko mwaziyumviye reka dushimire Pacifique Nkuru Nziza ndetse n'uyu mubyeyi wemeye gusangiza ubuhamya bwe abateze amatwi ikiganiro ejo Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/87/58/1411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Tugikomeza kubaza abakurikiye ikiganiro ejo mu nkuru zatambutse twakomeje kwibaza kucyo abakora muri serivisi zo kuringaniza urubyaro nabo icyo baba babivugaho
Iraguha Joyeuse umuforomo wo mu kigo nderabuzima cya Byumba mu karere ka Gicumbi ukora muri serivisi yo kuboneza urubyaro avuga ko ari inshingano n'uburenganzira bw'abashakanye bombi ibindi ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore mu kiganiro ejo
kuboneza urubyaro kubashakanye
ni ibintu bireba umugore n'umugabo. Uburyo rero babihitamo tugendeye ku byo uburyo twebwe dufasha abantu nuko twigisha ababyeyi muri rusange cyane cyane nk'abatwite baje mbese kwisuzumisha abatwite baherekejwe n'abagabo babo tubasha kubaha inyigisho zijyanye no kuboneza urubyaro. Ibyo rero bibafasha gutekereza hakiri kare ku buryo bazageza igihe cyo kubyara baratekereje kuri bwa buryo bwose tuba twarabasobanuriye bakagira amahitamo bumva abanyuze.
Mu gihe habayeho kutabyumva kimwe cyangwa se umwe ntanyurwe n'uburyo bwakoreshejwe icyo gihe mubafasha iki?
Ubundi iyo habayeho kutumvikana kuboneza urubyaro mu muryango bishobora gutoroka ku mugore bishobora no gutoroka ku mugabo kuko bose biba bishoboka. Hari igihe umugore aba yumva yaboneza urubyaro kugira ngo umwana abanze yigire hejuru wenda abone kubyara undi, hari n'igihe n'umugabo ari afite mbese ubwo bushake kurusha umugore we, byose biba bishoboka. Rero iyo duhuye n'umuntu umeze utyo icyo tubafasha ni uko twegera wa wundi utabyumva tugafatanya tubasha nayo kumusobanurira tukamwereka ibyiza byo kuboneza urubyaro tukamwereka yuko igihe ashakiye kubyara n'ubundi azongera akabyara. Hari n'igihe dusanga umuntu atabyumva kubera amakuru y'ibihuha afite ku buryo bwo kuboneza urubyaro yakuye muri bagenzi be mu bagore bagenzi be cyangwa se mu bagabo bagenzi be. Iyo tubashije rero kuganira n'uwo nguwo utabyumva bituma tumusobanurira buri buryo kwabwo buri buryo kwabwo buri buryo kwabwo. Nkatwe kubera ko dufite serivisi yo gusuzuma abagore batwite aho nahambere tushaka kubonera umugore n'umugabo biratworohera. Ikindi no kubyara akenshi abagabo baherekeza abagore babo kubyara aho hose tuhabonera umwanya wo kubabwira.
Ubundi se muga ninde wagafashe intambwe ya mbere mu guhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro?
Igitekerezo cyo kuboneza urubyaro kireba umugore n'umugabo ni bose. Ntabyo kuvuga ngo wateye intambwe ya mbere ngo ni umugabo ngo wateye intambwe ya mbere ni umugore, bose birabareba. Ahubwo igihe bari mu muryango nk'uko baganira ku yindi mishinga y'urugo yateza imbere urugo, ni ukuvuga ngo no kuboneza urubyaro ni ibintu baba bakwiye kuganiraho bombi. Ntabyo kuvuga ngo ni runaka ukwiye kubaza nicyo gitekerezo, ntabwo bireba umwe. Oya, njyewe ikintu numva na wenda mu gusoza twashishikariza abantu bose kwitabira serivisi zo kuboneza urubyaro. Kuboneza urubyaro bifasha mu iterambere ry'umuryango kuko bituma utegura ejo hazaza, ndetse n'umubyeyi wa mugore ubyara utwita akanabyara bikamufasha no gukomera. Numva ari icyo nabasaba.
Turabashimiye, murakoze cyane.
Murakoze.
Mbere yo gusoza reka twakiriwe icyiza Kristi iratugezeho ubutumwa dusanyije mu kiganiro cyatambutse ubushize cyavugaga ku burenganzira bw'umuturage mu gutanga ibitekerezo. Turagaruka mu kanya.
Murakoze cyane ku mikaze rero bakunze ibikiganiro mudukurikiye. Tugeze muri ka kanya twahariye kubagezaho ibitekerezo mwadusangije ku kiganiro cyagarukaga ku burenganzira bwa muntu twabagejejeho. Nabibutse ko twaganiriye ku burenganzira bw'umuturage mu gutanga ibitekerezo, aho twibazaga tutese ni iki cyakorwa ngo uburenganzira bw'abaturage mu gutanga ibitekerezo bwubahirizwe. Mu kiganiro twabagejejeho ubuhamya bw'umugabo watanze amakuru bikamugiraho ingaruka. Twanaganiriye na Rushingabigwi Jean Bosco, umuhuzabikorwa w'itangazamakuru mu rwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Si ibyo gusa, twanabagejejeho ikiganiro twagiranye na John Mudakikwa, umuyobozi w'umuryango utari uwa leta ugamije gusobanurira abaturage amategeko no guteza imbere igihugu kigendera ku mategeko kizwi nka Center for Rule of Law. Yagarutse ku ngaruka ziterwa no kuba hari bamwe mu baturage bahutazwa mu gihe batanga ibitekerezo byabo. Twihuse Uwiringimana Gaspar uherereye mu karere ka Bugesera yagize ati: "Ntabwo bikwiye ko umuturage ahutazwa kuko yagaragaje ikibazo cye ubuyobozi bumufasha kugikemura." Naho Nirora Emmanuel uherereye mu karere ka Nyanza yagize ati: "Gutanga ibitekerezo ni uburenganzira bwa buri muturage bugomba kubahirizwa. Abatabikoze amategeko agakurikizwa." Dukomereze kuri Ndacyayisenga John uherereye mu karere ka Rwamagana, aho yagize ati: "Ni kenshi twumva bavuga ko umuturage wabwitangazamakuru bitagenda ahatuye, usanga bamwikoma bakavuga ko atari byo ibyo yavuze." Naho Gasasira Theogene uherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kanombe yagize ati: "Uburenganzira bw'umuturage bukwiye kubahirizwa mu gutanga ibitekerezo. Ahari intege nkeya ababishinzwe bakakusura." Nahirambo na Kenny uherere mu karere ka Bugesera yagize ati nkunda ikiganirije. Naho Nyandwi Emmanuel uherereye Indera yagize ati ababikora bagahutaza uburenganzira bwo gutanga igitekerezo bakwiye kubihanirwa. Ariko nanone kuba watanga igitekerezo ntubukwiye gusebanya cyangwa ngo uvuge ibitari byo. Naho Uwamahoro Theonet uherereye mu mujyi wa Kigali yagize ati nta muturage ukwiye guhutazwa mu gutanga ibitekerezo kuko ni uburenganzira bwa buri wese. Ahanini usanga ababikora baba banga ko ibitagenda byagaragazwa. Reka duhinire kuri Dusengimana Matusera uherereye Ijari mu karere ka Nyarugenge aho yagize ati dukunda ibiganiro mutugezaho natwe turabakunda.
Shuti mguteza matwi, masegonda make tuwa tugeze ku isaha 12, murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Jeffrey Mutagoma mwumva kuri mikro, ni nawe washyize hamwe ibiganiro amahoro na